shirkadda Bakaal Express oo ku mid ah shirkadaha ku hawlgalaya magaalada Baydhabo ayaa deeqbeesay dirsidiya dadkii ku waxyeeloobay roobabka ku qubday magaalada oo jeesiday qasaare naf iyo maal leh kaasayti oo dad badan danyar ah xaafadaha ku barakeenga iyo deeqdoon ku faa'iideysteen. Cabdifatax Sheekh Xasan ahna wakiilka deeqdoon aan qaabilsan qaybiyo ka beesada lan qaybiya ee dadka roobabka saameeyna yan kurenti ku hadalaya deeqdoon iyo sida bulshada hanshal xulinka
meeshan maanta afadhino waxa u fadhina walaalo ahlul khayra oo muhsiniina walaalahaana shirkada Bakaal xawalada Bakaal Express oo markasta walaalooda garab taagan afatahadii isbuuci hadda soo dhaafnay ka dhacay magaalada Baydhabo sababteeda walaalo badan ay saameeyeen magaalada dib badan ka dhacay xaafado badan laga qaxay saas daraadeed waxay go'aansadeen emergency lacag oo sadaqa oo $5,000 gacanta ku haayo culimada iyo degmada ay marqaati ka yihiin $5,000 waxa ugu talagalay hadaan reertaha charity foundation walaalana soo wakiishay reer Bakaal ina gaarsiino familyada ugu darnaa qayb kamida xataa 0% kama aha dad badan dhibaateysan laakin konton qoys soo kala xulnay qayb waxa ka keenay dhinacaan iyo aratuurka magaalada Baydhabo ninkii qaano xaafada in bari ay tahay jecelahay qaybna waxa ka keenay xaafadaas iyo horse holwadaag buulaxda ma ilaa buula jimaa dhinaceeda qaybna waxa ka keenay tawfiiq iyo dar salaam dhinaceeda marka konton qas qofa soo xulnay kontonka qof min $100 insha Allah taala siin doona.
Hano kumida ulmaawudinka magaalada Baydhabo ayaa mahadnaqeen shirkadda Bakaal Express oo deeqdoon hadir sidii dadkii ku waxyeeloobay fatahada.
Sheegay markii aanay tahay la safaraw, markii aanay tahay Soomaaliland yaal la way, laakiin ayntii soo bataal. Bay dadku ku filantaa in aanay tahay la suuqadii dadku ku filantaa. Ma aragaynaana ha dad walaalaheena oo Ilaahay khair siiyo xoolahooda Ilaahay barakaaya. Bay la reelanka xabiibka ah ama sadiiqa wadaayka ah. Mayla gorday leeyahay waqtu shida la gorday leeyahay laga habeebka ay waqtigo olaaska jara yala gorday laga olaaska soo kii la qibsado walaanka aanay tahay habeebka ay hoos sadiiq ay kaasu marka mayba raana reer Bakaal mayna la qibsadeenaa waqtu olaas yaroonay la qibsadeen jazaahumullahu khayra
aan walaalahay reer Bakaal oo noqday shirkadii ugu horeysay ee Baydhabo dad masaakiin wax ku siisay dadkii ay maartay biyo aafeyeen waa ku siiya lacagshan kuna dollar ay noo keenan runtii waa ku faraxsanahay wax weyn weey xaqiiqatan
man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi auni akhi ma dama biyo walaalaha ku qaaden guriyaalsho iyo alaabtiyo walaay dhamaantiyo naftan badbaadiya ilaahi subhanahu wa ta'ala kama hasana dad ka barishay oo una hataa qabanay meeli oo yo lahaayeen anta musqulay haayteen ere meelana ma roognay meel kale deganaayeen hadii lankaasi walaalka geeka walaalahan dhamaantay ilaahi miisaansho hasanaad ilaahi ka kaba $100 oo la sii qurbadaas aad ku qaadi rasuulka sallallahu alayhi wa sallam bani sheegayha nafasallahu anhu kurbatan min kurab yawm alqiyama maalanta qiyaama adeen ilaahi subhanahu wa ta'ala ko kafeede
gudoomiyaha kuxigeenka arrimo bulshada degmada Baydhabo Cabdullaahi Sheekh Ibraahima iyo ganacsatada magaalada Kabaqi iyo hangurmadanka walaalasho
dhammaan shirkado iyo ganacsatada oo degmada Baydhabo iyo guud ahaanba inay ku qayb qaadadaan oo garab istaagaan dadka walaaladii oo geeka oo xaalad adag ee ka nool oo guriyaalkii ku baxeen oo banaanka ku weeno lankan kana si badanay iyalshii iyo nay oo naftiska bidbaadi oo geek aan baahan in la garab surmo inay garab surmaan yaan yaa may booyoon ka baagan.